hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada amniga ee Kenya ay 19 qof oo Soomaali ah kula kaceen garaacis iyo xadgudubyo kale. Waxaa kale oo ay hay'addu sheegtay in xadgudubyadaasi ay jawaab u noqdaan weerarada loo adeegsado garneelada gacanta laga tuuro iyo waliba hubka kale ay geysanayaan mintidinta la tuhunsan yahay inay xiriir kale la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Human Rights Watch ayaa waxay ugu baaqday Kenya ciidankeeda inay sharciga dhowraan. Biliska Kenya afayeen u hadlay ayaa waxa uu sheegay inay baarayaan eedeymahaasi. Saara Cilla Nuur ayaa noo soo koobaysa warbixintaasi.
Warbixintan ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch ayaa dawladda Kenya ugu baaqaysa inay si dhaqsa u sameyso baaritaano lagu xaqiijinayo eedeymaha loo soo jeedinayo booliska dalkaasi. Oo la sheegay inay ku kacaan gabood faliyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay ka geysteen gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. Goobjoogayaal kala duwan ayaa Human Rights Watch u sheegay in ay booliisku garaaceen dad looga shakiyey inay taageerayaal u yihiin Al-Shabaab. Baaritaanka ay Human Rights Watch ka sameynaysay waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa lagu xusay ugu yaraan 3 dhacdo oo ay booliisku falal xadguduba ku kaceen intii lagu guda jiray bishii September ayna dhaaftay iyo October oo haatan sii dhamaanaysa. Oo la sheegay inay booliisku hawlgallo xadgudubyo ah oo ay kaga jawaabayeen weerarro qaraxyo ah oo deegaanadaasi ka dhacay ay ka geysteen degmooyinka Garissa iyo Mandera. 4 qof oo goobjoogayaal ah oo si gooni gooni ah loo wareystay ayaa Human Rights Watch u sheegay in 19kii October goor habeenimo ah hawlgal ay ciidamada amaanku ka fuliyeen degmada Garissa ay garaaceen ugu yaraan 40 qof oo dadkii deegaankaasi ahaa. Hawlgalkaasi booliska ayaa daba socday qarax todobadii iyo barkii fiidnimo ee habeenkaasi ka dhacay degmada oo la sheegay in lagu weeraray saraakiil booliska ka tirsan. Sidaa darteedna habeenkaasi oo dhan hawlgal dadkii deegaanka loogu geysanayay toogasho, garaacis iyo waliba burburin hanti dadweyne uu meeshaasi ka socday. Mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ah ayaa Human Rights Watch u sheegay inuu arkay ugu yaraan 4 qof oo cusbitaalka Garissa lagu daweynayay kadib markii weeraradii booliska ay ka soo gaareen dhaawacyo meelo kala duwan kaga dhacay sida madaxa, xabadka ama laabta iyo dhabarka. Wiil dhalinyaro ah oo da'diisa lagu sheegay 25 jir ayay warbixintu xustay in laga daaweynayay dhaawacyo rasaas aha oo ka soo gaaray hawlgalkaasi. Nin kale oo dhalinyaro ah ayaa Human Rights Watch u sheegay in dadweyne tiro badani ay wadooyinka isugu soo baxeen markii qaraxu dhacay kadib, isla markiibana booliisku ay dadkii meeshaasi isugu soo baxay ku bilaabeen jugo isugu jira laag, qoriga dabadiisa way la dhaceen iyo ula lagu garaacayay. Sidoo kalena warbixintu waxay sheegtay in 1 October ay booliisku sameeyeen hawlgal qaatay 2 saacadood oo ay ka fuliyeen degmada Buulo Iftiin oo ay kaga falcelinayeen qarax halkaasi ka dhacay 9kii fiidnimo ee habeenkaasi. Qadar kadib ayay booliisku guryaha soo abaareen iyagoo la sheegay inay halkaasi jirdil ugu geysteen dadkii goobahaasi deganaa oo haween iyo caruur u badnaa. Human Rights Watch ayaa sheegtay in mid ka mid a goobjoogayaasha uu uga waramay in uu maqlayay sarkaal booliska ka tirsan oo kulahaa dadkaasi waanu idin dilaynaa dhammaantiin, argagixiso ayaa tihiin, ka hor intaydaan annagana dilin. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in dad badan oo ku nool deegaanadaasi ay la dhibaataysan yihiin waxyeelo ay booliisku u geysteen iyagoo Human Rights Watch u sheegay inay booliisku ka xadeen lacagahoodii iyo alaabooyin muhiimaha aanay ka jajabiyeen guryahoodii. Aabba 3 caruur dhalay oo deegaankaasi ku nool ayaa Human Rights Watch u sheegay in burburkii ka soo gaaray jugtii hawlgalkaasi uu 3 toddobaad shaqo u bixi kari waayey, iyadoo dad kalena ay la qabaan xaaladdaasi oo aanay qaarkood awoodi karin inay iska daaweeyaan dhaawacyada soo gaaray. Bishii September 15-keedii ayay warbixintu sheegtay in degmada Mandera ay soo gaareen koox ka socota qaybo kala duwan oo booliska ka mid a oo u hogaaminaya sarkaal caan ka ah deegaankaasi oo ay weheliyaan booliska sida gaarka ugu howlan ka hortagga argagixisada, kadibna ay degmada Buulo Power ay ku garaaceen dad ku nool xaafadahaasi. Weerarkaasi ayaa la sheegay inuu jawaab u ahaa qarax barqanimadii ka dhacay degmadaasi oo la sheegay inuu ahaa miinada nooca rimuudka lagu hago oo lagu bartilmaameysanayay gaari ay saraakiisha booliisku saarnaayeen. Waxaana si gaara loo xusay hooyo da'deeda 30 jir lagu qiyaasay oo xilligaasi ilmo yar oo sanad jira oo ay dhashay cunto u diyaarinaysay oo ay booliisku si argagaxla gurigeeda laag ugu soo fureen kadibna ay ka kala tuureen dherigii dabka u saarnaa, iyadoo haweenay kale oo uurlan ah waxyeelo lagu soo gaadhsiiyey hawlgalkaasi. Dhammaan 7 dhibanayaal ah oo Human Rights Watch u waramay ayaa sheegay inay si fiican u garanayaan mid ama laba booliska ka tirsan oo hoggaaminayay weeraradaasi lagu soo qaaday. Otseena Namwaya oo ka tirsan Human Rights Watch isla markaana ahaa cilmi baaraha hay'addaasi ee dalka Kenya ayaa faahfaahin ka bixinaya falcelinta booliisku ay qaadaan marka ay dhacaan qaraxyo amaba hawlgallo kale.
Every time there is a grenade attack or a gun attack, police immediately without any investigation carry out indiscriminate beatings and sometimes even shootings of people.
Wuxuu yidhi markasta oo uu dhaco weerar garneel amaba mid hub loo adeegsanayo, booliska oo aan samaynin wax baaritaana waxay dadka kula dhaqaaqaan garaacis aan kala soocid lahayn, xataa mararka qaarkood dadka rasaas ayay ku ridaan. Dad badan ayaa dhaawacyo culusi ka soo gaadheen dembi aanay wax shuqulo kulahayn. Sababta ay waxaan u dhacayaanna waxa weeye sharciga oo aanay booliisku ixtiraam u haynin iyo weliba xuquuqda aasaasiga ah ee dadka. Dadkaasi qaarkood madaxa iyo indhaha ayaa bararay sidii loo garaacayay. Haweenay uur leh oo ku sugnay degmada Mandheera ayay dhaawacyo ka soo gaadheen misigta iyo caloosha kadib markii ay booliisku haraatiyeen. Eedeymaha ay warbixintan Human Rights Watch u soo jeedinaysa booliska dalka Kenya waxaa ka jawaabaya afhayeenka booliska Kenya Eric Kreite.
Every accusation of human rights abuses is treated like a complaint. However, I would want to state that in the past, Human Rights Watch has made accusations.
Wuxuu yidhi eed kasta oo la xidhiidha xadgudubyada bini'aadaminimo waxaa loo tixgelinayaa dacwad. Hase ahaatee waxaan caddaynayaa in hadda ka hor Human Rights Watch inay eeda sameeyeen macluumaadka ay daabaceenna laga badbadiyey amaba ay noqdeen kuwo la been abuuray. Waxaanu soo warbixintan ku samayn doonaa daraasad. Waxaanay gundhigu noqon doontaa baaritaanaanu ka samayn doono eedahaasi. Si kasta oo ay tahayba warbixintan ayaa lagu soo gabagabeeyey in markasta ay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ay ku eedeeyaan dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee dalkaasi inay taageerayaal u yihiin amaba ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab islamarkaana ay ka qayb qaataan weerarada qaraxyada ah ee dalkaasi laga fulinayo. Booliska waddankaasina aanay wax jawaab ah ka bixin xadgudubyadaasi soo noqnoqonaya ee ay dadkaasi kula kacayaan.
Sahra Cidla Nuur oo noo soo koobaysa warbixintii Human Rights Watch ee ka qortay gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya.